Bad money, kill it. When I'm going special, and I bought that one.
Chomoka, ugomvi kwetu shere, magamboga na mwaga mchele. Mtatakaga sija pale, nishakoswa na bunduki mshale. Weuliza nishakaba polisi, alafu nikazisha na mtiti. Etu nikamate na kijiti, damu tamwagika kibiti.
Aunitishi, nitishi, aunitishi, nitishi, aunitishi, nitishi, aunitishi.
Bado tukapita kima zabe. Sasa leta vita tukukabe. Ezo pisi zenu tuzizabe. Tuchekinukisha kwa Mugabe. Bado tukapita kima zabe. Sasa leta vita tukukabe. Ezo pisi zenu tuzizabe. Sina maneno na sijui kusema. Zingu wa uone ni kuwache kilema. Sina maneno na sijui kusema. Leta kama mdomo wa kuzike makema. Chakishari nisha kaba polisi. Alafu nikanzisha na mtiti. Etu nikamate na kijiti. Namu jamwa gika kibiti.
Au nitishi, nitishi, 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 au nitishi,
nitishi, au nitishi. Kina dola moja, kwenye life tunabeti utangoja. Au nitishi, mizi na uoga. Ukimwaga ugali na mwaga mboga. Au nitishi, nishaluka mizoga. Kama tusari badani ya latoba. Unitishi, oya utamu kunoga. Oya ngoma zinavuka boda. Oya, oya, sio hapa kusurvive mbugani. Kule kuna tembo haujui huku simba. Oya sisi jitubaya iloki nitadutubaya. Minita kukosia unamalinda. Oya we,
nitishi, nitishi, oya. Au nitishi, nitishi, au nitishi. Nitishi, au nitishi,
oya,
nitishi,
oya.
Au nitishi, nitishi, au nitishi, yeah. Nitishi, au nitishi, nitishi.
Oya, 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 oya wanangu wa ghetto.
Oya kenge, oya kenge.
Oya ukonga dikeko na segelea.
Tuko kenge, tuko kenge.
Oya waga wa mamento.
Oya kenge, oya kenge.
Oya vianzi shavagi si utapotea.
Tuko kenge,
oya,
tuko kenge.
Oya, oya. Go gang, gang. Wabilembe, cheesy. City boy, tizzy, what's up?